It's time for Mazza's music, babe.
MJ Records.
Bad morning, I love you.
That's a chop. That's a chop.
Oh, yeah. Oh, yeah.
Machozi kila kona,
sina waku ya futata.
Nataka nini nikupe, mradi usi nitupe.
Hey, hey, oh mama mama we.
Moyo nipo mwe upe, njo nigande kama kupe.
Hey, hey, oh mama mama we.
Nataka tuishi peace, nataka sina mane. Tukomeshe wabi, paka situfanane. Yani mina we, yani mina we. Yani mina we, yani mina we. Kama upepo na kishada. Kipita tunashikana, mitaani wanabishana, kwamba mina wewa tutasikana, japo kipato kidogo emburi zikama.
Yes, darling, look, darling, look,
nataka tuishi peace, nataka sina mane, tukomeshe wabi. Paka situfanane. Yani mina we, yani mina we.
Kama embe za kibanda.
Yani mina we, yani mina we. Kapo pepo na kishada.
Pressure.
Come on.
Kesha. Na Kesha.